Namketa twele zonke intombi unobuhle wami muhle Namthanda twele zonke insizwa unobuhle wami muhle Asho yabona lo ngizomthatha abe ngowami Asho yabona lo ngizomshaya abe ngowami Namketa twele zonke intombi unobuhle wami muhle Namthanda twele zonke insizwa unobuhle wami muhle Asho yabona lo ngizomthatha abe ngowami Asho yabona lo ngizomshaya Kodwa wamshintsha umhlaba wamenza wakhohlwa yimi Yila bangani bakho bakwenza wakhohlwa yimi Yila bangani bakho bakwenza wakhohlwa yimi
Wena uthangihlale kanjani Ungena mali, ungena moda Wenu tangihlale kanjani Ungena mali, ungena moda Nini mfuno ye Dubai Funo kutengi kuji Iba ningi mali pelele Mina mfuni pipi ye Ifuna ne iPhone
Zonke insizwa unobuhle wami